Naguruka ngana mubihe Nakumenyera hazaza Oh na Je te jure ndagukunda And I stay by your side Ndabirahiriye Iyo duhuje imboni mpita ndemba Bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga Uyu mutima gufitiye inenda Baby nakupenda Nibyinshi bakubwira Ariko nujye ubyemera Such an angel from above yeah. Baby katugende N'ikiganza tujye far away we. Yumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Draw me, draw me close to you I will never, never, never leave your side Yumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Baby katugende N'ikiganza tujye far away we. Yumvira uko umutima utera Kwenye shida na raha Nuzarira Have namba Don't wanna lose Don't wanna lose you I'm gonna breathe my last with you I'm better far Meritala nchukubiri nizira yungije ma Iyo duhuji mboni mitandemba Nikanyi buti mana ngiru kanyi ragusenga Uyu mutima gufiti yungenda Baby nakupenda Nibyinshi bakubwira Ariko nujye ubyemera Such an angel from above yeah. Baby katugende